next one's a blackguard.
That's a chop, that's a chop.
I got a magic stick. See what choppy body's cheeks. Pump up to tamu. Asante koku nipa vitamu. Morning glory, yeah. Ukutuki pick up my story. I love the way you moaning. Akuna siku nisha kubu boring, yeah. Mommy yo, kwangu wendo queen. Mommy yo, kwangu wendo queen.
Daddy yo, kwangu wendo king. Daddy yo, kwangu wendo king.
Bad man dolo nimepata. Baga mbona kuna matata. Sasa cheki tuko tapta. If you don't know,
baby girl, she we. Mimi na wazambe. We gon' talk wakilele. Watch out waunge. Wakichoka wameze biwembe. Mimi na wazambe. We gon' talk wakilele. Watch out waunge.
Booyah, booyah.
Wewe kwangu wa thamani. Jana na leo mpaka kesho kumoyoni. My number one, you're my heart, my soul, and my honey. Yeah. Kwenye gram ya biat god killer. Kama mess na chenga zampira. Kwenye dress your fashion killer. Upendo wako na nifanya natulia. Mami yo, kwangu wendo queen. Mami yo, kwangu wendo queen.
Daddy yo, kwangu wendo king. Daddy yo, kwangu wendo king.
Bad man dolo nimepata. Baga mbona kuna matata. Sasa cheki tuko tapta. If you don't know,
baby girl, she we. Mimi na wazambele. We gon' talk wakilele. Watch out waunge. Wakichoka wameze biwembe. Mimi na wazambele. We gon' talk wakilele. Watch out waunge.
Booyah, booyah.
Mami yo, kwangu wendo queen. Mami yo, kwangu wendo queen.
Daddy yo, kwangu wendo king. Daddy yo, kwangu wendo king.
Bad man dolo nimepata. Baga mbona kuna matata. Sasa cheki tuko tapta. If you don't know,
baby girl, she we. Mimi na wazambele. We gon' talk wakilele. Watch out.